time. Need to rhyme. Sister last time.
Ananitaka maisha bila yeye ni mashaka. Westi yeshaka haina haraka, baraka zake hazina mipaka. Kwake ni zaka, hakika amenipaka. Dakika tu uchache ushinde nimedaka. Nikiwa kwake mina burudika, pia kubambika bila lalamika. Kwa miyaka na mikaka neno lake tajika. Motivation ya God yaleta liberation. Internal life kwake destination. Temptation for earth hazina extension. Kuinuliwa kwake hakuna limitation. Adoration na give purification na need. Jina lake motivation. Mapepo utoroka. Nikusifu we, baba wangu, unibless we, Bwana pia, unijenge we, pia nami, protect we, walo kwako, wakuite we, devote, nilimemchapa we, maombi yetu pia kubalike we, kwako na rejoice na evice we, zangu bwana, uzifute we, jina lako siku zote nitalisifu we, walo china pia, wakuinue we,
Celebration, with no separation. Life, I'm a define. Breath, I'm a refine. Blessing, I'm a zealine. Your man, Nico Fine. Yeah, AJ.